tulindirira amasanyalaze ag'okudda tulyoke tugende n'olugendo lw'eggulu mu maaso. Tugenda kutandika n'ebibuuzo byammwe bye mulinawo, gwe bulijjo by'obadde obuuza Katonda mu mutima gwo. Kajja kuba nga Mukama atukozesa okwanukula mu byawandiikibwa ebitukuvu. Amasanyalaze we ganaatusangira we tujja otutandikira, naye katutandike n'ebibuuzo. Yesu yeebazibwe nnyo, amannya n'eddoboozi, omutume Ronald Hope Witness wamu ne musumba, tubaagala nnyo mu linnya lya Yesu. Era naawe nga gwe gusoose okujja mu kifo kino, tukwaniriza mu linnya lya Yesu. Oyinza otuwubirako w'otudde, tukwagala nnyo mu linnya lya Yesu. Tugenda kuba tubuuza ebibuuzo, oyinza okuba obuuza ku ebyo by'olaba mu kifo kino, ogamba oba bye bikikati ate. Omu ayinza oga, naye bano balabika basinza ebifaananyi. Yesu yeebazibwe. Abaana ba Isirayiri mu lubereberye mu kuva essuula ya 25 baabagamba okukola ekikondo ky'ettaala. Tekyali kya kusinza, wabula eky'okutegeera ki Mukama kye yali ayagala bategeere. Yesu yeebazibwe. Kubanga bwe tukiraba nga bamulagira okukola ekikondo ky'ettaala mu kuva essuula eyo ya 25 onyolwa 31 mpaka 40, amakulu g'ekikondo ky'ettaala ekyo ganyonyola mu kubikulwa essuula ey'okunonyola okutaano nti emimiro oba ebikondo by'ettaala omusanvu bye walabye Yesu yeebazibwe. Era nga mu kubikulwa essuula ey'okutaano onyolwa mukaaga emyo musanvu gino egya Katonda ge maaso ga Katonda omusanvu nga gakola obujjuvu bw'Omwoyo Omutukuvu. Waliwo ebyaniko bye tusoma mu Beefeso nga bitugamba temutamirukukanga mwenge naye mujuzibwe ng'Omwoyo. Omu n'abuuza nteekwa kufuna liita zenkana ki okujjuzibwa. Yesu yeebazibwe. Naye okujjuzibwa Omwoyo kwe kubanga otegedde obujjuvu bwe n'osobola okulabika nga ojjuzibwa omu ku omu ku ye. Yesu yeebazibwe. Era nga mu Isaaya essuula ey'ekkumi n'emu kunya olusooka n'olwokubiri batutegeeza amannya g'emyoyo gino omusanvu. Era ng'agamba nti mu kikolo kya Yesu walisibuka ensibuko, era nga ettabi eryo eririva mu ye, omwoyo wa Mukama alibeera ku ye. Kiriwo kubanga kitulaga omwoyo omutukuvu bw'abeera mu bujjuvu. Era nga bwe twandiyayanidde omwoyo omutukuvu, twandiyayanidde obujjuvu bwe. Era omuntu yekka gwe tukakasa nga ajjuziddwa omwoyo ye muntu alimu omwoyo wa Mukama ng'agulumiza Kitaffe okusinziira ku kikondo ky'ettaala bw'ekiraga. Ayongera okuyambako okuwuliriza eddoboozi lya Kitaffe oba ery'ekigambo kye. Omwoyo w'okutegeera akuyambako okukwasaganya ennyiriri z'ebyawandiikibwa eby'enjawulo. omwoyo w'okuteesa n'akumanyisa ebiro n'ebiseera ebya buli kintu y'asobola okulaga ebyaliwo eggulu n'ensi nga tebinnaba kubaawo n'akulaga n'ebiriwo oluvannyuma lw'okutonda kw'eggulu n'ensi n'akulaga n'ebyaliwo eggulu n'ensi nga tebinnaba kubaawo ate omwoyo w'amaanyi aliwo okulabika ng'asiguukula buli katonda ky'ataasimba na buli katonda ky'ataazimba ate n'okulabika nga pulaani za katonda aziteekawo n'olw'amaanyi ono tutera nnyo muyayaanira omwoyo w'amaanyi kubanga yalimu okugoba emizimu n'okuwonya endwadde tuwalampa ensozi nga tugezaako tumunoonye era ne tukkirira ebiwonvu tusiiba naye nga tugezaako tunoonye omwoyo w'amaanyi n'agambaoba kati munoonyaako nze nzekka nga nina bannange ninayo emabega muleseeyo omwoyo w'okuteesa muleseeyo w'okutegeera ne mulekayo ow'amagezi kati gwe ate noonoonyaako maanyi n'agamba era mu maaso gange waliyo abalala kuba waliyo omwoyo w'okumanya anti ezijjukira abantu ba katonda bazikira olw'okubula okumanya bwe bagamba nti olw'okubula okumanya si okumanya si kintu kiri awo ekitafaananika wabula ye mwoyo w'okumanya yaba akubuzeeko nga tomulina yesu yeebazibwe kaakati tulinayo omwoyo w'okutya mukama atuleetera okukyawa ekibi yakwasaganya amateeka ga katonda n'ebiragiro kale bw'oba olabye ebifaananyi bino ebiri wano tebiriwo okusinzibwa nakutenda wabula tubitegeererako ebyo ebiri mu byawandiikibwa ebitukuvu singa bwe twagala okubifaananya wabula nga bwe byawandiikibwa mu byawandiikibwa ebitukuvu era nga katonda bwe yabiraga mu lugendo lw'eggulu olwatamula mu bayibuli okumala emyaka 7 okuva mu mwaka gwa 2005 paka 2011 mu biro n'ebiseera eby'enjawulo okugendanga n'okudda entambula ez'omwoyo okuli okwolesebwa okuli ebirooto omuli zi azota mulimu okukyusibwa mulimu entambula nga eziyitibwa yurimu ezo ziyiwa magezi mu mutwe gw'omuntu mulimu thamimu entambula ezo ezisobola okuwa vidiyo ya buli kintu ekiri mu ggulu n'ekiri ku nsi kale entambula ezo zezaabikula ebyo byonna bye tulaba wano naye nga tugezaako okuba nga tugenda mu maaso n'obinyonnyoka mu kifo kino olw'okuba nti bayibuli abantu ennaku zino bagivaako bagoberera enfumo ez'ebigambo era ng'abamu babuusabuusa ku ebyo ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi katonda asalawo okulabika nga ntwala mu lugendo lw'eggulu olwo olwatambulira mu bayibuli lwaki lwatambulira mu bayibuli kukakasa obulamu bwa bayibuli obutagitoolanko newankubadde okwongerako obutanyoola ekigambo n'ekimu ku ebyo ebirimu lwe lugendo lwa bayibuli era emyaka 7 yali atubikulira omwoyo mutukuvu mu bujjuvu bwe agenda okuba nga atuyambako otegeera ebigambo by'omu kitabo jjukira mu ngeri essuula eyo esooka olunya otandika olwabimu olumu paka 25 agamba nti wemunakkiriza okunenya kwange n'abayiwako omwoyo wange n'abaleeta otutegeera ebigambo byange kale omwoyo oyo atuyibwako mu bujjuvu bwe ng'omwoyo wa mukama ng'omwoyo w'amagezi omwoyo w'okutegeera omwoyo w'okuteesa omwoyo w'amaanyi omwoyo w'okumanya n'omwoyo w'okutya mukama bw'atyo bw'ajja okutuyamba otutegeera ebyandiko ebitukuvu kubanga era ye yabikuŋŋaanya ng'awandika ku ebyo ebiriwo mu ggulu ne ku nsi n'ebiri waggulu eggulu lyonna nga bwe tuwulira mu Isaaya 3:16 nti omwoyo wa mukama ye yakuŋŋaanya era yabikula byonna n'ebitategeeka ebya katonda olugendo olwo bwe lutyo lufaanana era ng'ebifaananyi by'olaba mu kifo kino kwe kukyusibwa kwe kuleeta ebyo ebyawandikibwa mu bayibuli mu buli wote tugezeeko okubiraba yesu yeebazibwe ebyo otegeere maapu kubanga bayibuli eyo gy'olina mu maapu naye nga ewandiikiddwa buwandiikibwa gezaako okukulagirira buli kintu we kiri oyinza okuba owulira ensi yaffe bayibuli egyogerako nnyo naye oyinza okuba tomanyiwa weesiŋŋaanibwa era awo bwe bakugamba nti esiŋŋaanibwa mu ggulu lino eryokuna oyinza okugamba bulijjo nsi eri mu ggulu kubanga gwomanye eggulu liri wali waggulu eri tolisuubira kubanga lyekulungirivu naye byonna bayibuli ebiraga bulungi nnyo era lwe lugendo lwe tuzze tusoma wali awulira nti eggulu eryokusatu twatuuse wali kufunolegi nga waliyo eggulu eryokusatu ate mu bayibuli omulimu ki yesu yeebazibwe bakolisa ekyokubiri kumi nabbiri eraga eggulu lino eryokusatu era nga twala okukaffe egenda mu ggulu twetaaga okulimanya n'ekiragiro kiri ekigamba mu Matayo esula ey'omukaaga onyola omwenda pa 14 ne Luka 11 kitugamba nti byagala bikolebwe mu nsi ekolebwa mu ggulu kakati tetuyinza kukola biri mu ggulu nga tetubimanyi kyatugwanira okumanya biki ebikolebwa mu ggulu naffe tulyoke tujje tutandika obikola ku nsi kale ekiragiro ekyo twakirekaawo mukama ndowooza aba kyetuukiririza naye si bwe guli tetukyasaba ssaala eyo nti erituukirizibwa abalijja wabula tusaba essaala eyo etuukirizibwe naffe n'abo abagenda okujja nti kitaffe byagala bikolebwe mu nsi ng'ebikolebwa mu ggulu yesu yeebazibwe nnyo nga tubikulirwa ebiri mu ggulu biki yesu yeebazibwe nnyo kale nga nkomako awo mu nnyanjula eyo we wava omutwe ogwo omukulu gw'osiŋŋana ku kipande kiri ng'oyingira okuli omutwe ogugamba nti tukwaniriza eri omulembe omugya eri omulembe omugya ogujjudde okumanya katonda yesu yeebazibwe tulambula eggulu lyonna okuva ku nsi kuno ne tugenda ne waggulu w'eggulu lyalyo gye tusiŋŋana eggulu erijja n'ensi empya era nga tuyita mu bayibuli eyo gy'okutte okulaba ebyo byonna lwaki bino byaleetebwa omutwe ogwo oguli ku kipande ekyo gugezaako okugyawo okuzikirira kw'abaana ba katonda kubanga okusinziira ku Koseya essula ey'okuna onyolisoka pakula omukaaga agamba abantu bazikidde olw'okubula okumanya kati takyakkiriza butamanya kweyongera mu ffe ayagala tutegeera ebintu byonna nga bwe biri jjukira bw'oba ozikira olw'okubula okumanya ddala kiba kituufu olw'ensonga nti obulamu obutaggwaawo okusinziira mu Yokaana 17:3 obulamu obutaggwaawo kwe kumanya Katonda omu wa amazima ne Yesu Kristo gwe yatuma kati bw'oba oyagala okwekakasa nga olina obulamu obutaggwaawo olina okuba nga otegedde bulungi Katonda kitaffe era ng'omanyi bulungi omwana nga n'atubikulidde ye Mwoyo Mutukuvu yesu yeebazibwe nnyo jjukira mu Matayo 11 onyolwa 15-3 agamba nti nno tewali amanyi mwana okugyako kitaffe era tewali amanyi kitaffe okugyako omwana na buli muntu gw'ayagala okumubikulira bangi kuffe tuyinza okugamba nze yesu mumanyi naye bwe muleeta mu ngeri y'okumumanya oyinza obutamukkiriza ate bayibuli emwogerako mu Bakolosaayo essula eyo esooka onyola 12:25 nti ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi biri mwoyo kati bwe muleeta ne nkugamba oyinza okugamba bakadde ate yesu kyono kubanga gwe Yesu manyi bamuzaala jjuuzi mutula Maria naye ate ffe Yesu gwe tugezaako okutegeeza era ali mu byawandiikwa ebitukuvu teyasookera mu buto lwa Maria teyasookera mu luto lwa Maria wabula yaliyo era waali era ajja kubaawo Yesu yebazibwa ku bujjuvu bwe ffe ffenna kwe twaweebwa okusinda ku Yokaani 16 buli ekiri muguuna ekiri ku nsi eggulu yonna n'obujjuvu bwalyo yandibadde Kristo mu bulambalamba naye olw'okuba mu Yokaana 15 agamba ye gwe muzabibu ogwa ddala naffe ffennyini tuli matabi twaggibwa ku ye lwe lwazi kwe twatemebwa okusinda ku Isaaya 5:1 Yesu yeebazibwe nnyo lwazi kwe twaggibwa ffenna okulabisibwa abakadde 24 ebiramu 4 bakerubi bamalayika emmunyeenye ensi zonna abantu ensolo ebiwuka ebinyonyi bano bonna be baavira ddala ku Kristo so bwato bwe yandibadde mu bujjuvu bwe era ayogera mu Yokaana 14:2 nti ku lunaku limujja tegeera nga muli mu nze naye munnaye bulijjo tuli mu Yesu era naye ng'abamukuffe tumulowooza okuba obaoliawo alina akafo w'atuula era nga tulowooza bwe tujja okuŋŋaana tuba tumulese wano ne tugenda eri ewaffe omwoyo omutukuvu n'akugambika abatume 17 okuva kule 16 paka 3 nti Katonda eyakola eggulu n'ensi tafaananyizibwa ffeeza newankubadde zaabu kubanga mwoyo mwe tutambulira mwe tubeera kale tugezaako okulabika nga tukunyonyola Mukama waffe Yesu nti ddala ye bulijjo ali mu kitaffe naye nga ffe ffenna tuli mu ye waliwo ekifaananyi ky'otera okulaba ku mukono guli eggulu liri ate n'olaba nga waliyo n'eddala oli omulala ye kitaffe era nga Kristo yakola eggulu n'ensi ali mu ye naffe obutonde obusigadde tuli mu ye ate mu Kristo kati kitaffe ekimuyisa Katonda atalabika kubanga ye ate ali waggulu eggulu lyonna eggulu n'ensi mala kuvaawo ne tulaba eggulu erijja n'ensi empya ebikola omubiri gwa kitaffe kyekimuyisa Katonda atalabika Yesu yeebazibwe naye ng'ekifaananyi kye Mukama waffe Yesu Yesu bw'aba ali mu heaven zizino z'olaba ne kitaffe bw'atyo bw'ali Yesu yeebazibwe kati ate ffe tuli kifaananyi kya Kristo Kristo ye ekifaananyi kya kitaffe ffe tujja tutya okuba ekifaananyi kya Kristo omutwe gwaffe guno gulaga eggulu eryokusatu era nga mulimu obwongo bwa mirundi esatu bukulu bwe kuli kitaffe mwana omutukuvu nga bafugira mu mwana okuva wano okutuuka wano eno embirizi we zikoma kiraga eggulu lino eryokubiri omuli ebiramu 4 ebiramu 4 ebyo biraga omutima gwo ogwina paati 4 byonna tujja sobola okubisoma naye nga tugezaako okukulaga ebyama eby'obwakabaka bwa Katonda bwe tujja ku ggulu erisooka liraga olubuto lwaffe n'ebisambi lwaki lubuto kubanga wano waliwo ekibuga Yerusalemu ekuŋŋaana eddene ery'abamalayika n'abatukuvu era lwe lubuto olulimu ebintu bingi bye lukuŋŋaanyiza ekifo ekikyasinze okuŋŋaanya ebintu ebingi Yesu yeebazibwe nnyo naye nga mu byonna tutunuulira nnyo bakerubi bano abakerubi abo bategeeza kidini ebbiri z'olina mu zitera kubeera wano ezisapulayinga amaanyi mu mubiri gwonna bakerubi babayita ba anointed kerubi nabo basapulayinga amaanyi Yesu yeebazibwe nnyo so okuva wano eno ku bigere byaffe okutuuka wano ku kalinnya It is the bluish heaven you see up there.
Ate obwakabaka bw'emmunyeenye.
And the kingdom of the stars.
Buli presenting ekigere kino, ekitundu ky'ekigere kino.
Presented by our soul, the soul of our.
Ng'oggyeko obugere kumi.
When you remove the 10 toys.
Kubanga obugere kumi. Butegeeza ensi zino ekumi.
They mean the 10 planets.
Naye nga oyo ye Kristo gwe tulabisibwamu ffe ate. Kaakati ate ye n'alabisa kitaffe. Kale ffe wano tubeera mu kulaba ebyama by'obwakabaka. Kubanga kyatuweebwa. Ekkanisa nnyingi zijja kuba zeewunya ebintu bingi. Era n'amadiini. Kubanga tebeewaayo nnyo eri omuntu kuva okubikula ebyama. Osinga n'ekkanisa nga gye mutuufu kanisa tamanyangako wadde eggulu ery'okusatu. Kale ng'olwo nawo olutalo. Ne Yerusaalemi eky'omuggulu takimanyi oba alagawa. Yesu yeebazibwe. So tugezaako okunnyonnyola obulamu butaggwaawo. Nti kwe kumanya Katonda omu w'amazima. Ne Kristo Yesu Mukama waffe gwe yatuma. Yesu yeebazibwe nnyo. Era ng'omwoyo atukulembeddemu okukola omulimu guno. Nga tutuukiriza okuyitibwa kw'eggwanga lya Uganda. Okujjuza ensi okumanya. Era n'okulabika nga tuteekateeka manga gonna. Olw'okudda kwa Mukama waffe Yesu. Yategeeza nti bw'ali batannaba kujja. Ebintu byonna ebyakwekwa birina okubikulirwa. Yesu yeebazibwe nnyo. Era nti tewali kinna kimu ekyakwekebwa ekitali bikulwa. Kale tulaba nga tujja kukabiira okumanya awamu n'okutegeera abantu ba Katonda balimu okuddamu okuzikirira. Mu bufunze bye nnyinza okugamba ku lugendo lw'eggulu. Naye nga bisobola okutwala emyaka egiwulirako ddala bimalayo. Kyetuva tubeera nga tujja buli lunaku mu ssaawa ez'olweggulo. Mukama yakuwaayo akadde ako osobole okuba nga obaako ky'okwatako omukono akuwa omukisa. Okuva ku makya paka ssaawa kumi obeeko n'omulimu gw'okwatako Mukama aguwa omukisa kubanga yasuubiza nga agamba buli kye munaakwatangako kinaalaba omukisa. Oluvannyuma nga tuwulidde eddoboozi lye, tukutte ebiragiro bye n'amateeka nga bwe kiri mu kyamateeka 28. Ke kadde ako ke yatuwa kakozese bulungi osobole okulaba omukisa mu ssaawa ezo zennyini. Yesu yeebazibwe. Bwe butuuka essaawa z'okujja ate osobole okujja. Yesu yeebazibwe. Olunaku olw'okubiri tubeerawo. Olunaku olw'okusatu. Olw'okuna n'olw'okutaano. Ne tukomawo ku Sande ku makya. Mukama abawe nnyo omukisa olw'ebyo ebitono byennyonnyoddeko. Ka tusisinkane ebibuuzo byammwe. Tulina akaseera katono nnyo nga omusana guno tegunaatuggwako. Wangi. Anti kyebava bamuyita okusinziira ku Zaakaliya. Essuula eno ey'okusatu bamwogerako bwe bati. Bwe yali ng'akyali kerubi bino bye byamubaako. Teyasobola kusigala nga kerubi. Katusomeyo owulire.
Zaakaliya essuula ey'okusatu n'olunyiriri olusooka. Nandiyisa Yesuwa kabona singo bukuru. Ngaini di mmaso, mmaso kamara ita wa mkama. Nese chani, ngaini di mkono kwe, kwa jio, abo mlabi we. Mkama nagaba chani iti, mkama akune nye, chitani. We wawo, mkama yero wezeza, yemsari akune nye. Oyo, isiriza, ichipakuliwa mwilo. Inayo suwa yali ayamba zete ngoye,
katunolire ekigambo ekyo. Bible yagamba nti bwe yali ng'akyali kerubi yatambuliranga mu muliro olw'ensonga nti okusina kwa Ezekiel esula y'ekumi era nga kivaako omuliro wabula olunaku lwe baamugya mu bwa kerubi omuliro ogwo gwamubabulababula era najuzibwa ekikolimo. Yesu yebazibwe. Kyovula abagga bamuyita ekisiriiza ekikwakulibwa mu muliro. Baamukolimira na ekikolimo omuliro ne gumuyitamu ne gumufuulafuula ekintu nga. Yesu yebazibwe. Kubanga bw'otunuulira mu Ezekiel wano essula ya 28 okuva ku lunyiri luno katulabe olunyiri lw'ekkumi n'ettaano. Katandika olw'ekkumi n'ebbiri. Mu bigambo byowulira nti yali wabula ebyayitako byekyo ekyamuddirirako naye ng'ajjukira kino ekibuuzo okibuuziza nga tunaba kutuuka kumusomako tubadde tukyaba bakerubi ababiri essanduuko y'amateeka ntebe y'ekisa n'ekyoto then n'ebikondo by'ettaala omusanvu bwe twandimaze tuba tulina okulaba sitaani yaani era bweba yali kerubi yafuuka ki awo tubadde tulina okulabira ne bamalayika abaagwa ne bamalayika abatukuvu tetunaakulayika nga tutuuka ku ekyo naye nga bakulaga nti yali era yali yakolebwa mu by'omuwendo yongere ombe nga omutusomerako awo katumu
watambula eruyi n'eruyi wakati mu mayinja ag'omuliro wali ng'otuukiridde mu makubo go okuva ku lunaku kwewatonderwa
yali nga bwe twakubuulidde mu Ezekiel 10 nti masikati g'abakerubi waliwo ekyoto eky'omuliro yali nga awo ng'atambulirawo nga naye olunaku lwe baamuggyawo baamuggyawo ng'ekikolimo kimumazeewo nga bw'obisoma mu Zaburi 19 nti baamujjuza ekikolimo mu magumba gonna ne mu busomyo kyafubutuka mu muliro ogwo ne kimuyitamu ne kimufuula kye tuyita omusota era okuva mu biro ebyo kye tuba twafuna ekyawandiikibwa mu lubereberye nga kimuyita omusota ogw'edda nga bagamba nti omusota ne gulimba Hawa erinnya lye liri najyalivaamu n'alabisibwa mu linnya engeri y'omusota yesu yeebazibwe nnyo era nga bwe tukoma mu kuluku wa 12:7 bagamba omusota ogw'edda guli ogw'omu lusuku guli kye bagezaako okugamba oba kye tuyita dragon ekintu nti ekirina emitwe egy'enjawulo nga kiri disorganized yesu yeebazibwe nnyo kati ebikwatagana naye teyasobola kusigala nga kerubi era teyasigaza buwanvu bwe amayinja gali agamasamasa tuyagasigaza yafuuka ekintu bwekityo era ng'afuba okwefuula nga bamalayika nga bwe tutera obyobyambyani kwebitukuvu mu Bakolinso ekyokubiri 11 okuva ku lw'ekkumi n'essatu paka ku lw'ekkumi n'ennya ebisingawo ku ye tujja kuba tubiwulira naye kye bayita obunnya obutakoma bw'oyogera mu lulimi lwa Katonda takiyita bunnya butakoma mu Matayo 23 agamba nti muzibe waakulemera muzibe munne bagwa mu kinnya mu maaso ga Katonda akirabanga kinnya wabula baba bayogera naffe kiba kintu kiwanvu nnyo era ajja n'atugamba ku kuyirwa essula ey'omwenda nti obunnya obutakoma ku saidi yaffe kibeera kintu kiwanvu nnyo naye ate eri Katonda abuyita bunnya osobola okukisiŋŋana mu Bayibuli yo ng'agamba nti obunnya gwe n'okiyita ekyokusaaga nti bulinga bunaawo eri gyakunyonnyola nti eri by'oba ogudde mu kintu ekiwanvu yesu yeebazi bunnya naye nga bw'oba oyagala ofuna obunnya obutakoma sayizi yaabwo ojja kukwata ensi eno ogikubiseemu omurundi 10,000 no olina kukwata bamalayika abakola mu bunnya obutakoma bali tuliyoni ebiliyoni ebikumi bibiri ku bikuli b'essula onyole 15 okuva ku lw'ekkumi n'essatu paka ku lw'ekkumi n'omukaaga yesu yeebazibwa okwate kubanga ensi yaffe eri mu 12 obuwanvu kakati ogikubiseemu wali ojja kulaba obunnya obutakoma bwe bwenkana kakati olaba wano ensi olabanga awawanvu wano osuubira nga bakkanyiza okuva wali ensi bwekoma paka ano kiki ekibaawo kakati kwata obuwanvu bw'ensi eyo obukubisemu ne biliyoni 2,000,000,000 ez'abamalayika abakola mbunnya ojja funa obunnya obutakoma bwe bwenkana okategedde bulungi naye nga jjukira obuwanvu bwo era tebutuuka ku ggulu obuwanvu kati kye bayita ekigambo ggulu bayibuli ekyogerako nnyo nga mukama atugamba nga bwe mulaba eggulu bwe liri ewala era n'ebirowoozo byange biri wala okusinga ebyammwe kati eggulu liba ligazi nnyo ate lyo liri mu buwanvu bwa trillions kilometers yesu yeebazibwa kale ekibuuzo ekyo tujja kuba nakyo twongera okukinyonnyoka naye kasita otegedde nti sitaani takyenkana nga bwe yali wadde nga tetumusomye biwanvu bimukwatako olw'okuba mu lugendo lwegu tetuna batuuka kanyumiraako ku we tulina okusomera ku bimukwatako waliwo alina ekibuuzo ekirala wanje jangu obulize wano Yesu yebazibwe owo ruganda ekibuzo kyabuiza kirowoozeeko nnyo Yesu yebazibwe babula nga bwe twasoma ku ssente Bayibuli yagamba okubikuba 13 olunya otandika olw'e 15 paka olw'e 17 bakutugamba bwe bati Yesu yebazibwe tetuwulidde nti sitaani bw'aba anoonya abantu abagagga n'abaavu bonna abakola ki abanoonya wabula wakati w'okugula okusuubula n'okutunda waliwo gwe bayita mane Yesu yebazibwe mane twawulira engeri gye baamuteekamu buli kibi okusinira mutemisa ekisooka esula eyo ey'omukaaga onyitandika olw'ekkumi tutera okuwulira nga batugamba ssente y'ensibuko y'ekibi kyonna bwe baali bakola ssente twawulira mu Ezekiel 27 nti baamukolera wansi mu nnyanja era nga buli sitaani yenna yatuula buli omu ayogere ebigambo ebya sipeero Yesu yebazibwe era nga bino bw'ofuna ssente byogera naawe okukola ebibi bingi ate atalina naye byogera naye nga bimulaga ennaku nga bimulaga nti gwe oba tolina ssente ate tolina na kintu kyoli kati sipeero ezo bwe baali baziteekako ssente ne bazituuma ekigambo gwe mulandira gw'ekibi Yesu yebazibwe wabula ate jjukira nti bwe tutunuulira Ezekiel 28 onyole 11 paka 25 sitaani mwennyini y'essoosi y'ekibi tumuwulira ne mu Yokaana 8 nti ye kitaawe w'abalimba kitaawe w'ekibi kati ssente mukwano gwe nnyo wakati we n'omuntu gemaanyi omusumba kato g'abadde abuuza Yesu yebazibwe nti naye maanyi kyagalyawo azifunye agejja ate atazirina akogga kubanga amaanyi gano agoogera n'abantu ziri sipeero zizakola butali butuukirivu okwemulugunya eri Katonda n'ebintu ebirala kati azirina zimugamba byazo n'atazirina zisinzira eri gye ziri mu bbanka ne mu bantu abazirinaawo nezimugamba ebigambo ebinakuwaza eiza avaawo abbe oba akole ekisoboka era abantu zibagamba n'ebigambo waakiri opanga olina 5 naye ng'ozifunye waakiri togenda muggulu naye ng'ogaggawaddeko sente ze ziba zoogera ezo era omugagga zimugamba ekigambo kino tugenze mubuulizi Mubuulize essula ey'omwenda tutandise olw'e
15.
Awo n'olabika omusajja omwavu omugezigezi oyo naawonya ekibuga olw'amagezige era naye ne wataba muntu ajjukira omusajja oyo omwavu. Kale ne njogera nti amagezi gasinga amaanyi obulungi era naye amagezi g'omwavu gaanibwa, ebigambo bye ne batabiwulira. Ebigambo eby'abagezigezi byogerwa, ebigambo eby'abagezigezi ebyogerwa akasirise babiwulira okusinga okulekana kw'oyo akugira obusirusiru. Amagezi gasinga ebyokulwanyisa, naye omu alina ebibi azikiriza ebirungi bingi.
Yesu yeebazibwe. Bakugambye amagezi ge geetagisibwa mu nsonga eno, naye ate ku mulundi guno abantu bagamba nti ate sente ze zisinga. Era oli bw'afuna sente alabira ddala ng'afunye ekigo ky'amaanyi, wajja comfort n'atandika okuba ng'agejja. So oli naye atazirina zimugamba ebyokweraliikirira bingi. Yesu yeebazibwe nnyo. So ekyama ekiri wakati awo ze sipeero ze ziri ku sente ezitali kwegamba ziri we baali bakola sente ne bateekamu buli sipeero eya buli kibi. Bw'ogikwatako erina byekugamba, bw'oba tolina kigambo kya Katonda ate gwe atagirina esinzira ne musawo y'omuntu n'ekugamba nziba. Era kangu buli omubbi taso anoonya sente naziraga temwamulagiridde. Yo yennyini yemugamba nze ndi wano nzi. Imugamba ndi wano nziba. Era sente sebo esobola okweraga. Ekugamba lingizaako mu nsawo ya munoolabe. Egambe sente eriko buli sipeero. Era ffe abagiwangula ffe abaafuna amaanyi agava eri Katonda. Ekubi abasumba bangi, abatume bangi, eddiini zonna ku ttaka. Era mu bulokozi muno bwe twatuuse ku kigambo sente kyatabulidde ddala buli muntu. Naye eri ffe abaasooka okutegeera ku ebyo tetusobola kuba nga tumegebwa sente. Katulabe Mubuulize essuula ey'okutaano onyole 19.
Mubuulize essuula ey'okutaano n'oluyiri olw'ekkumi n'omwenda. Era buli muntu Katonda gw'awadde obugagga n'ebintu era ng'awangadde era ng'amuwadde obuyinza n'okulyangako n'okuddiranga omugabo gwe okusanyukiranga okutegana kwe. N'ekyo kye kirabo kya Katonda. Olugero 19. Era buli muntu Katonda gw'awadde obugagga n'ebintu era ng'amuwadde obuyinza n'okulyangako n'okuddiranga omugabo gwe n'okusanyukiranga okutegana kwe. Ekyo kye kirabo kya Katonda kubanga talijjukira nnyo ennaku ez'obulamu bwe. Kubanga Katonda amuddamu olw'okusanyuka okw'omutima gwe.
Yesu yeebazibwe. Katonda asobola okuwa gwe n'osanyuka omutima naye ng'akugambye emabega w'ebyo ennaku zo tolizijjukira nti wali osanyuse nako. Mujjukire omugagga mu Luka 16. Mu butuufu yali takyasobola kujjukira bulamu bwe yalimu era n'obulungi bwabwo nga tasobola kukubu. Omanyi okwagala ogende mu bulamu buli obulungi naye nga tosobola. Yesu yeebazibwe. Kale bw'akuwanga weekuumanga eddoboozi eriva mu sente osigale ng'oli mukakkamu. Yesu yeebazibwe. Naye eri abo aboonooneka amagezi Mubuulize 7 eboogerako bw'etyo nti sente baziraba bwe bati onyole 12 wano bagambye amagezi kigo nga sente bweri ekigo kati abalina amagezi ga Katonda balaba obukuumi bw'obulamu bwabwe naye ate bw'obanga tolina amagezi ga Katonda bw'ofuna sente olabira ddala ng'olina obukuumi obukumala oyo ne bwemu okubanja mwesasula kati oba owulira ng'osobola okugejja obukuumi bwebuli nja kulya buli kyenjagala ani agaana Katonda naye nga yakubyemu awo ekirwadde ebyokulya byonna obikyayirawo naye nga munnange ekigambo ekyo musumba kato kyobuuzizza aboonooneka amagezi sente baziwalanga ekigo era ekituviiriddeko ebiro biri ne tutagejja twali twetaaga ekintu kimu okutegeera ani asinga Katonda oba sente yesu yebazire saawa zino sirina sente nyingi nnyo naye olw'okuba Katonda mpulira emirembe n'obukuumi yesu yebazire kubanga bwe nzijjukira misaaki ne banne bwe baayingira mu kulya emmere etaliimu nnyo baavaayo banyirivu nnyo kuba baali ne Katonda yesu yebazibwe baali baali bali ebintu byonna ebinyiriza sente balina kabaka abasasula bo ne bagamba ffe tuwe emmere ete yesu yebazibwe ne baali ebyo naye munne kuba baalina Katonda baavaayo banyirira yesu yebazibwe kati tutwalanga sente nti bano abazitwala bwe bati obukuumi obwo bwe balina bwampewo era bagwamu ekirwadde ne kibazikiriza ne bazimala mu India eyo bataddemu sente nyingi yesu yebazibwe naye twebaza Katonda nti sente si bwe bukuumi bwaffe amagezi ye mukama waffe yesu era bwe bukuumi bwaffe tumalireyo olunyiriri olwo
amagezi kigo era nga ne sente bwe ziri ekigo naye okumanya kikuba kusinga obulungi kubanga amagezi gakuuma obulamu bwa nyinigo
nti amagezi oba n'okumanya bikuuma obulamu bwo ne bubeerawo ennaku ki zonna naye munnange sente zikufeera wano ne zikugamba gw'olaba kusobola ozimba amanyumba gonna n'osula gy'oyagala naye lwe bakunonna sente terina byeyogera olowooza sente egamba omuntu nti tebakutwala tova mu mubiri sente z'oleka zaaki awo esirikirawo tukuwonye ka tugende tunoonye omulala gwe tunakyankalanya sente teyogera ng'ogenda era bagamba katukuwe kasente muganda
waffe
nga temugamba mune ogenda kugula kalina eyo byonna sente esirika sente bw'otuuka n'olwala ennyo oba tokyaga muleete sente banzijaga mukama mukama sente awo aba takyayogera sente ayogera ano ng'olina munawo obulamu bwa Katonda bwezanyiramu wano ayogera n'akukyamya buli kimu kyonna ng'akozesa obulamu mukama bwakuwadde naye munnange ng'oli wali ku ndimi emmotoka ye ebeera wali nga tosa abamu tebalambira ddala n'okulaba kubanga batuuka nga bayi bazibu tasobola kwogera ku sente sente ziri mu bbanka ebikira yandibaga muzireete bane banziike nazo teyogerawo sente gatuleka tebatuziika naawe tebatuziika naawe
Petuleke ku nsitu kyankalanya abala.
Ni baso afi for afi for parapet.
So kombo. Chumba badoga.
Kama hivyo. Oyagala mukula obizu bwanzo mubadde anisabe. Aba kulira ibamukandira kwabiyo sindi.
Zisigara ne bana abalala gwoboge nolo. Ate munnange nga ogenda oyinza okugga nga munnange tezikugejjesa ze mba ngamba bazikuleetere ng'oli mulwadde ogejje bazipanga awo ku buli ogejje oba zikuume malayika w'okufa aleme kunona kankubule nebakupangako sente ezifaanana zitya nga zijjuza ekifo kino nga gwoziri munda bakupa malayika w'emagombe n'okufa bakupa kululayo mu sente zo Bayibuli kyeva eboogerako mu isaaya 13 so feeza waabwe tali bagasa ekya sente kankikomya katulabe ekibuuzo ekirala wangi Gwe yagamba nti ye sitaani. Nga bw'ote emmese n'obutwa olw'okulya engoye ezo n'ebimera. Ya kakati ekikubya omusota kiri kimu nti gulina obutwa. Baakugambye wali totta nsula watali ki? Tugambe osinganya embwa eri mu kkubo. Tegenda kuluma okutta ejjambiya otemu. Ensolo tuzitta nga waliwo ki? Ensonga. Obanga yakulya obanga yabulabe gye tukola ki? Yesu yeebazibwe. Kale ebyobutonde bwe bityo. Nti bw'obanga kirabe kirina obuzibu naawe kikubi. Naye ng'era weegendereza. Obonakikuba obubi nayo kijja kukkuba. Anti kati obuzibu bwajjira mulubereberye nga tetunnaba kwonoona tebyalina buzibu naye byafuna ebiragiro ebipya nti omuntu alina kulya muntu yoze era n'okuzaalira mu bulumi nebiweebwa ebiragiro ebipya tewaaliwo miti gy'amaggwa naye zaalabikawo era zifumite omuntu oyo bingi bye twasoma ku nsonga eyo tusuubira bwe tunaba tudde okulaba okutondebwa kw'eggulu n'ensi tujja kuba tubiraba naye nga ensolo bw'eba terina buzibu ku ggwe oba togenda kugirya gireke egende kubeera tumanyi bulungi nti ne mu lyato lya Nuwa omusota gwayingira si bwewaawo n'embizzi nayo yayingira kansubire ekintu ekyo kirongoseddwamu byo twasoma ku by'obutonde obwo nti baweereza ba mukaba bali ku misoni ez'enjawulo naye baabatuwaako obuyinza amina waliwo alina ekibuuzo mulala kandwale ekyoli madamu amina
nga magombo omutimpula kale Yesu yebazibwe kakati ekisooka mu byonna olutalo lwaffe eba luggulibwawo luggulibwawo bwe luti mbefeze esula eno ey'omukaaga olunyiriri katulabe olw'ekkumi n'ebbiri bwe tulwanagana nabo si musaayi naki tulwanagana naki bwe tulwanagana nabo bakubulidde envairo oba teritorizi mubakolaki bali mu bwakabaka obwemunyeenye bafugira mu nsi eno kakati sitaani muyaayo yagamba kati kubamu malayika w'okufa oyo ne malayika w'emagombe mukubi Yesu yebazibwe naye ng'ate tulekawo ye wali eri gwetulwanagana naye kubanga tujjukira mu kuva essula ey'ekkumi n'ebbiri malayika w'okufa atumibwa emisiri okunona ababereberye bonna era ani yamutuma Yesu yebazibwe byonna ogenda kuba ogezaako okubitunuulira n'obugendeza nga sinaakuba nga nnyongera okuwa ebyandikibwa ebyo Yesu kituufu yawangula amagombe naki naye bano weebali era bw'oba oyagala okubawangula tetuyingira mu bbato okubakubana mumwa wabula tukyawa ekibi kuba bw'oba tokyawa ekibi okusina mu Yokaana mukaaga no baluumi essula y'omukaaga onyola bimu esatu empeera y'ekibi kufa Yesu yebazibwe wabula kufa gyali oli malayika w'okufa singa towangula kibi aba alina okukunonako ne bonaakola otya Yesu yebazibwe era ne malayika w'emagombe aba alina okukunona kati kino kyekigambo kubikulira essula y'omukaaga onyola omusanvu
essula ey'omukaaga n'olunyiriri olw'omusanvu bwe yatukula akabonero akookuna n'ekulya eddoboozi ly'ekiramu ekyokuna nga kyogera nti jyangu nendaba era laba embalasi eya kyenvu n'eyali atuddeko erinnya ly'okufa ne magombe n'agenda naye
nti nga waliwo magombe amuvaako emabega ne bamugamba akola atya
ne magombe n'agenda naye ne baweebwa obuyinza ekitundu ekyokula ekyensi
ani abawa obuyinza ye katonda omulamu bwe tunaaba tubala ekitundu ekyokuna ekyensi tulina okudda tubale obutonde obwava mu biramu ebina tujja kulaba nga obuyinza obwo babawadde ku bantu ab'enjawulo okulabika nga babasuula emagombe naye malayika w'okufa singa akujja mu mubiri nga wawangula okufa akukwasa mu mikono gya malayika Maiko oba Gavudyeri oba malayika w'omuliro ne bakutwala mu bwakabaka bw'omubiri singa akujja mu mubiri guno nga tewawangula kibi oba owanguliddwa okufa n'okufa okw'okubiri ennyanja ey'omuliro baba bagenda kuwaayo mu mikono gya malayika w'emagombe
kubikubeso ya makumi abiri eraga malayika oyo owobunnya era obutakoma era ne kubikuliba essuula eno ey'omwenda ekiddamu kati ekisinga okwewunyisa nga tuddamu oluganda oyo olwaliro bwe tuba tusiba emizimu tugisindikiriza emagombe mu bunnya obutakoma oba mu kkomera lya katonda kaakale ate nkeera n'olikuba ate kati olikuba bateebwe bakomewo bakulumbe tusibira wakati andi magombe tumuwulidde malayika era nga yakola mu bunnya obutakoma tukuba abaamasaza era ne tukuba gye tuyita emyoyo gy'okufa emyoyo egyo gye gireeta endwadde akisidenti n'ebiringa ebyo ebyatuweebwako obuyinza mu Matayo 10 naye tetusakuba malayika w'okufa nemu magombe tubanga abeeriddemu olukwe kubanga ate awe batuyambako ate okukwata emizimu egyo gisiba jjukira ffe tetukwata nkona mikono gyaffe kusiba myoyo egyo naye bayibuli eyogera mu Ebulaniya essuula esooka onyulw13:14 nti bamalayika gye meegitubibwa okuweereza abagenda osikira obulokozi era ku bikulu 22 8:9 malayika Gabulyeri agamba tetubaweerezaamu n'abakwata ekigambo kya katonda yesu yeebazibwe kati bwe tuba tusiba waliyo bamalayika abalina enjegere ye malayika w'emagombe ne bamalayika abalala 2,200,000,000 be bayiga emyoyo gino gikwata okugisiba era nga basibira ddala mu magombe oba bunnya obutakoma yesu yeebazibwe kati tusobola kubakyukira ate ne tubakuba bweoba oyagala okuwangula okufa n'amagombe gwekkiriza mukama waffe yesu okyawe ekibi ojja kulabika nga omaze okuwangula okufa era n'amagombe ojja kuboga wange tewetaaga ga kubanga ate akuba abaamasaza abaamasaza be basitaani ne bamalayika abaagwe kakati ekisinga okwewunyisa ku mulokole kiribwe ekiti bwe tuba tubuulira abantu tubagamba nti munnange bw'otaaga okutakkiriza yesu ogendagenda mu geyeena oba amagombe oba omunnya obutakoma enkeera ne tugamba jjajja yannumbye ekiro katulinganga abalaga nti olwedde geyeena eringa etaliyo jjajja oba nga ate yakulumbye kitegeeza tebaamusiba mu geyeena yesu yeebazibwe wabula olw'okuba bamalayika bano abaagwa bambala ebifaananyi by'abali ne bajja ne bakulabikira kati gwe n'olowooza jjajjawo yeyavuddeyo naye bwe liba nga kkomera lya katonda ate omwoyo ogwo guba gwavuddeyo gutyo abo bamalayika abaagwa be beefuula emizimu gy'abajjajja baganda bo mbwe abaafa mbwe bakulabikidde mulokole tubuulire bulungi enjiri geyeena yetuba tugibuulirako baamagombe oba ekkomera lya katonda oba obunnya obutakoma tutegeereze ddala nga kkomera gye basibira emyoyo gyonna emijeemu yesu yeebazibwe kubanga mu Jjuudi eyo esuula Jjuudi 1:6 agamba nti ne bamalayika abataakuma bitiibwa byabwe abakumi na mu njegereza ekizikiza eyo wansi okutuuka ku lunaku lw'omusanvu waliyo abaasibibwa waliyo abaasigalawo fe ne tuweebwa obuyinza okubasibisa era bayibuli egamba kyetusiba ku nsi ne muggulu kisibibwa kitegeeza twegatibwako bamalayika abaasiba bali okusiba bano abaasigalawo olulimi olwo bwe lufaana bwe lutyo yesu yeebazibwe nnyo kansuubire ekibuuzo ekyo kiddiddwamu bulungi yesu yeebazibwe nnyo ekibuuzo ekyo kiddiddwamu bulungi kati amagombe ate tiweetaaga kuddaawo nti ogakube gwe kyawe ekibi leka ekibi
kufata jja kubanga akutwala nga akuwaye mikono gya magombe. Bayibuli emwogerako mu Zaburi ya 49 nti kufa ye musumba w'aboonoonyi. Yesu yebazibu bukasa osigala ng'oli mwonoonyi, kufa yagenda okubeera omusumba paka lwali kujja mu birina kwasa emikono gya maleka we magombe, balyoke bakuwa ebibonerezo. Yesu yebazibu nnyo. Katusomeko wano mu Luka katono.
Kuba kumeza y'omugagga era embwa nazo zajyanga ne zimukombezanga amagwage. Awo lwatuuka omwavu n'afa, n'asikirwa bamalayika, n'asikirwa mu kifuba kya Ibulayimu, n'omugagga n'afa n'aziikibwa. N'ayimusa amaaso ge ku magombe ng'ali mugulumizibwa, n'alengera Ibulayimu wala ne Laazaalo ng'ali mu kifuba kye. Nayogere waggulu ng'agamba nti, "Kitange Ibulayimu, nsaasira olume Laazaalo anyike ensonda y'olunwewe mu mazzi ampozeoze olubi lwange kubanga numa omukiro guno." Ne Ibulayimu n'amugamba nti, "Jjukira nga waweebwanga ebirungi byo mu bulamu bwo, era ne Laazaalo bw'atyo ebibi, naye kaakano ye asanyusibwa ng'olumwa."
Yesu yeebazibwe. Kyetwagala okulaba mu kigambo ekyo nti singa abafu baali bavaayo emagombe, oyo omugagga yandidduseyo n'ajja ku mitwe gy'abantu n'agamba baganda be bannange, ekiri eri embeera mbi, naye mune yali tasobola kuvaayo kujja ku nsi. Ekkomera lya Katonda tosobola kuddukayo. Mpozi ekirala nti Sitaani bw'aba yasuulibwa mu bunnya obutakoma, obunnya obutakoma bulina levels ez'enjawulo. Bwe bakasukayo olinawo osooka okugwa, naye oba okyali awo ate n'oddamu n'ogwayo leera n'obaako w'osibira. Bwakula bwe buti bugenda bukogga bwe buti nga bukkirira. Kati bw'ogwana waliwo amadaala agabeerawo, ekyo kibangirizi kigendayo ne kigenda. Kati bw'oddamu oboolyawo malayika we magombe ng'addamu akanyugeera muto, nga neera ogwayo wabula kubikwatagana ne Sitaani, amalaalo ge gali eri ewasembayo. Okusinzira katulabe mu Isaaya, katulabe Isaaya amalaalo ge oba ekifo ebaamukasuka kyawukana, ye yebaamusuulira ddala eri ku nkomerero. Isaaya 14 katuyite mu bwangu, tandikira n'olw'omuwendo tuyite mu bwangu.
Isaaya esula ya 14 n'olulimi olw'omwenda, amagombe wansiga kugumuka ku lulwo okusisinkana ng'ojja, gakolokosa abafu ku lulwo.
Abafu bonna babeera yeye emagombe. Wano tumanyi nti babeera baafa naye ngeri gye bali babonaabona. Kati malayika we magombe oli gwe tuwulidde agobeera kufa, yagolokosa bonna, mujje wano mangu mulabe yabalimbanga. Wuno naye leero tumuleese. Bino byaliwo mu kubikulirwa 2 olunaku lwe baamukasukayo. Baabazuukusa bonna, buli omu gye yali ali mu nsonda ze gye bamukubira kibooko. Jangu omulabe yabalimba ku nsi naye tumuleese. Kati bakabaka b'ensi bonna ne baani abaaluganga olwo baamulabanga bamuleese. Nibagaba banne, kakati ono naye yatufera banne. Katulabe.
Gayimusisa bakabaka bonna abamawanga okuva ku ntebe zaabwe. Abo bonna baliddamu ne bakugamba nti era naawe ofuuse munafu ngaffe.
Nti watugamba oli wa magic. That's your cradle on earth. N'ologawe n'okola magic mungi.
You made a lot of magic.
So far.
You two have been brought here.
Akati kugamba nti ate Satani yakulira
emagombe. If you say the devil lives in hell.
Akati buliriza.
Now listen.
Naye bamutwalayo.
He too was taken there.
Era si ali ku reception
nga bamwe bakugamba. Not the one on reception as others claim.
When nagende emagombe.
When I went to hell. Singana
rushi fa
ku reception. I focused upon the reception. And it's written the word privacy on the
reception.
We will come you to hell.
Who
will come you in hell? Hell has no order. No one will come anyone there. Heaven alone is what welcomes. And they will come in the seat of God. But in hell, no one will come to you. Everyone is on his business.
Everyone
on his punishments. Now the other showed us that hell seems good. That they even will come you there. Who has that
welcome
you? A person is yearning to beat you.
Isaiah 14:11. Ekitiibwa kyo kisibwa emagombe, n'eddoboozi ly'ennangazo, envunyu zaaliriddwa wansi wo, era envunyu zikubiseeko. Ng'ogudde okuva mu ggulu gwe Lusifa, emmunyeenye eyenkya.
Yeyitanga munyeenye
eyenkya. He used to call himself the morning star.
Nzemba mulisiza.
I am the one who lightens for you.
Nzemba inabi yabagaya nzimusana gwamu.
He told them, I'm your light.
Ennaku zino bamuyita Illuminati.
These days is called the Illuminati. Illuminates.
Mbuyamulisa.
That enlightens.
Era bw'owulira omusumba ayogera ebyo omanya yagudde.
And when you hear pastor speak, you know he's got mad.
I am Illuminati.
I hear you say I'm Illuminati.
Omanya yoli Lucifer wenyine.
And you know he's the Lucifer himself.
Who is called
himself the morning star?
He explained
what that
is. What have you mentioned?
Without them in the world, we can never exist. They have held this world.
He
spoke with the voice of the devil himself.
Isaiah 14:11. Ng'ogudde okuva mu ggulu, gwe Lusifa emmunyeenye y'enkya, omwana ow'enkya, ng'otemeddwa okutuuka ku ttaka, gwe yamegganga amawanga, n'oyogera mu mutima gwo nti ndirinnya mu ggulu okusinga entebe ya Katonda, okusinga emmunyeenye za Katonda. N'oyogera mu mutima gwo nti ndirinnya mu ggulu, ndigulumiza entebe yange okusinga emmunyeenye za Katonda. Era ndituula ku lusozi olw'ekibiina, ku njuyi ez'enkomerero ez'obukiika obwa kkono. Ndirinnya okusinga ebire we bikoma. Ndifaanana oyo ali waggulu ennyo.
Yagamba mu ntebe ya kitaffe ajagituulamu.
Even the throne of the Father, I will sit within it.
Waakiri kale bafaanagane bagigabane.
At least they will share, at least they will be equal.
Isaiah 14:15. Naye olisibwa emagombe ku njuyi ez'enkomerero ez'obunnya.
Yali eri wansi.
Is at the depth.
Biri byosoma mu kubikulirwa mwe.
What is that in Revelation 20?
Bamukasuka wasemba yo
ekini yaliyo. Was cast at the depth of hell. He's the one down there.
Aliyo yali kana bibi
bakuba. He's there shouting.
Bano ba malaika abakola batandafuna be bakuba.
Angel who walk who have not yet gotten their people to beat. They are on him, all of them. they pitch, they cut.
They
make serpents strike him.
They want
burning each one. They want making maggots for him. He was separated with his friends. That's how he was buried down there.
Yatuuka wansi ewasemberayo
ddala.
Kati bano abalala bakubira ku levels ez'enjawulo.
Now these others on different levels. There are no walls separated, but there are levels down there.
Yes,
praise Jesus. Amen. You've understood how hell appears. It appears when it's pointing down. The more it goes down, the more it narrows. Now he reached at the bottom. At the depth he reached. He's down there. Now remain with Jezebel, the wife of his, whom authority he gave it to. The one we see in Revelation 13.
And
he gave the beast the authority and his throne and his power. But on the beast, Revelation 17 shows the woman sitting on it, holding a cup with blasphemies. Let's continue to read of him.
Atuli mu Isaya sura ya 14 olunyiro 15.
Isaiah 14 verse 15.
Naye olisibwa emagombe ku njuyi ez'enkomerezo obunya. Abo abanaakulabanga banaakukeberanga banaakulowoozanga nga boogera nti ye wuuyo eyakankanyanga ensi eyamenyaamenyanga obwakabaka. Eyanyenyanga obwakabaka eyazisanga ensi yonna n'asuula ebibuga byamu ataatanga basibebe okudda ewaabwe.
The devil never lets you go back to heaven.
Akati ne mukyala we byakola.
Even his wife is doing the same thing.
Yagamba si namwandu.
He says not a widow.
And
she says she has to do everything possible for the husband to be set free. She's preparing armies on this earth.
Yes,
the day Jesus will come will be struck down. God, how his fellow man people understand.
Yes, he was.
Praise Jesus. Let's see another question.
Yesu yebaziwe. Ekibuuzo kyange kiri mu kubikulirwa essuula ey'ekkumi n'omukaaga. Neebuuza kubanga balaga nti malayika bwe yafukumula ekibya kye ne wabwa ebbeni ku bantu bonna abaaliko akabonero k'ensolo. Neebuuza bwaki eryo eryababaako.
Oli mu Isaaya. Wagala kulaba ebbwa eryo. Olunyi olwokutaano.
Isaiah 1 verse 5.
Isaiah essuula esooka n'olunyiri olwokutaano. Ekibagaza ki okukubibwa nate n'okwongera ne mwongera okujeema? Omutwe gwonna gulwadde n'omutima gwonna guzirise okuva munda w'ekigere okutuuka ku mutwe temuli bulamu wabula ebiwundu n'okuzimba n'amabwa amavundu tebiwunizibwanga so tebisibwangamu. So tebisibibwanga. So tebitekebwanga mu mafuta.
Yes, he was.
Praise Jesus.
Bino twabikubulira ku mulundi guli.
We told this to you last time.
Abantu bangi babadde abalema.
Many people have been lame.
Bangi babadde n'amabuga.
Many have been having wounds and sores.
Abalowooza gaawona.
And they think they got healed.
Naye buli ataawonyezebwa mukama
wa Yesu. Whoever was not healed by the Master Jesus.
Taawonanga.
They have never gotten healed.
Ojja kulaba agamabwa ku lunaku lwa mukama.
You'll see those sores on the day of the Lord.
N'agazimbazimba.
And those pain boils.
Ngakali ku mubiri guli kuoligiramu.
They are on the body you come with.
Wo badde webuuza ku bwedo
libalitya. If you ask him how that sore
looks like. Abuzi kibagaza
ky'okubibwa. He's asked why do you deserve to be beaten?
Bible yagamba nti webalijjibwa emagombe.
Bible says when you get begotten from hell.
Tebali enenya butali butuukirivu
bwa. They will never repent of their unrighteousness.
Wabula balivuma oyo avunaanyizibwa ku bibonyo bonyo.
But they will begin to abuse the one responsible of those.
Akati awo n'alyoka abajjirayo
ekyedda kyonna. And now you bring out the other.
amagwa gonna ge wali olabye ku nsi kuno
ng'ogalwadde so was ever seen on up on the sea
ajakulaga tegawona
you will show they have never gotten healed
ojagafuna ku olwo gonna
you get them that day all of them
nakati bwoba wali wali lwala wano oba wano gonna ojja kugalaba
owo
walinawo oguzimba ojakulaga
the boil on the cheek you see it on that day
For
he has been helping us recover when he puts cells within his body. But the spirit burns it out. And it burns them and they disappear. When
we
show them on the other spirit, the Lord says,
he
came to bind up those wounds. And they destroyed the hearts of the broken.
Wherefore
wasn't healed by Christ. That
day
you see all the sores I've ever seen on earth. When the angel would have poured that
wrath,
like it reversed all things of the past concerning the wounds and the sores to come back. Praise Jesus. We have to see that when you study angels in Jerusalem city. Because they are asked right now. Pick them, but they have to be studied when they study angels. He says, you've not been healed by Christ.
Even
though you went to a false prophet, they received your healed. You've never gotten healed. You see those wounds of yours still on you. That they will see yourself lame.
And
the first prophet never healed you really. Now pray God to heal you totally.
Yes,
praise Jesus.
For
our healing is to be given a body from heaven.
2
Corinthians 5 speaks of it.
Mara yao.
Atuli mu Isaya esula esoka n'olunyiriri olw'omusanvu.
Isaiah 1:7.
Ensi yammwe ezise, ebibuga byammwe byokeddwa omuliro. Ensi yammwe abamawanga bagiriira mu maaso gammwe. Era ezise kubanga abamawanga bagisudde.
Yes,
praise Jesus. That's how we've looked.
What
the question is asked of the sores and boils. And the sores and the boils. But when
you
join the wounds you've been getting on this world, can it really appear as something on that day? You smell the whole of you. That will come to pass upon them on that day.
Well,
you say that even their body will pour like. Remember when they restore those wounds and you're all pouring yourself.
And
all the flesh is pouring. You will all become a wound yourself.
Yes, he was.
Praise Jesus. The question is, did they all get saved when Jesus went to hell? The answer is answered on the cross. They all on the cross, did they all get saved? In hell, the Lord just went there in a lot of punishment. And whoever accepted him, the punishment to be the name we are turned over to Christ.
Yes,
yes. Praise Jesus.
But inga stand ready yalinga again on abalimba.
Now the devil before had already gone there and deceived them.
Mubiro bidinga tonna sebibwa.
The person before he was imprisoned.
Kakati ya ono yagendera mu Burumi.
This one went there in pain.
Atoli yalinga yonga abalimba bulimbi.
The devil
abagaba yemunyenye yenge.
Deceiving them is the morning star.
Kakati okukiriza obo kwawula bameka abakiriza.
Now to separate how many believed?
Bali omu ku buli kikumi.
There were 1 per 100.
Omusajja omu gwe mulaba yalokokera ku musaala.
The one man you see getting saved on the cross.
Bali omu ku buli.
They are 1 per 100.
Kubanga gwe mukama wo nga bali bakibuuko nawe ng'olinayo ku musaala.
Your master is there beaten you two on the cross with him.
Bitunulire mu Luka 2 mu nnyojo.
Look at Luke 24.
Na Luka 2 mu
Luke 23.
Omusajja n'agamba mukama wange.
Never say my master.
Bw'otuuka mu bwakabaka nzijukira.
When you reach your kingdom, remember me.
Naye nga mukama wo mulinayo ku musaala.
But you are with your master on the cross.
Imagine
Jesus reaches hell and is being beaten there. And all power and righteousness stand over to him. For all the punishment of our generations was put upon him.
We're
supposed to suffer according to punishments given us in the garden. To eat out of our sweat and to give birth through pain. We had to suffer on earth, even in hell. Even the lake of fire. Punishments of all generations all put upon him. He was beaten on earth. Beatings of our sins. The beatings of hell of us.
In
the Bible says one day was overturned and was cut into two.
In
Job 16. Praise Jesus. What I can tell you,
and
the last question, the devil had not yet been cast in hell. Jesus was the one who went there first. After that, the devil too was cast down there. We are going to be giving you scriptures, but the one of hell, I think you understand. 1 per 100. One was able to get out of there. And I give an example of the part. Look onto the cross experience. You are with him on the cross, you're both being beaten. Who can dare get saved at that point? Most of us
will
tell you, you first save yourself. You first save yourself, then you shall save us. Others were just scorning and laughing
at
us. On the world, that's what was in hell.
Is
there a question in there?
Yes, we have a zoo. Put it this statement here, Conti, about a lavari waseka. Akati Magombe. Bayimirizaamu kuba utula ofune
bayimirizaamu basobola uwulira ebyomuloko kuba yali aze
kubasevira
Bayibuli egamba mu Pita ekisooka esula eyokusatu onyola 17 nti mu mwoyo mwe yagendera oba owulira
enjiri
mwabo abaali mu kkomera yagezaako okubabuulira era waliwo pause
and there was a pause of beating there
nga balina kuba muye
and they had to beat him brother
wabula nga bali bali kuseka
but the others were laughing
bwoba oyagala okumanya ebyabaawo
if you don't know what happened
mu Zaburi 119
sounds 119
yeah gundi yagezaako tulaga Adamu yasooka okugwayo yagezaako okuba ng'ayogera ku
by'obutuukirivubali
ne badda mu kumusekerera
and the others laughed after him
nga gweyogera
tetwasoma
magomba nti jjukira gama
letwagayitayitako
naye bwe tuligakwata kogo olirabo
ebyaliyo
n'ebigenda mu maaso
mpozi manya nti sitaani baamugobamu ne bamalayika kiseera kye kimu cast out with the angels at the same time from heaven.
In
Revelation 12, from verse 7
unto 11. stand neba malaika bene bagobwa mu.
Devil and his angels were cast out of heaven.
Wabule bayite banakubagoba.
But before they were cast from there.
Debula ni Yesu lesoka.
Hebrews 1.
Kama afagamba.
Our master says.
Okuba kunyoro kutano.
From verse 5.
Paka orwekumi na orumu.
And to 11.
Ntibwale tombele bile munsi.
So when he preached the first one on earth.
Yagamba ba malaika bonna bamusinza.
He told all the angels to worship
him. Bajali kunsi.
When he was still on earth.
Ba malaika basinga ne baje mafutuja kumusi.
Most of the angels refused to worship him.
Malaika Michael ne ba Gabriel.
Michael and the angel Gabriel.
Ne bone ba gamba fetu muvonda.
They say we are bowing to him.
Era ne batandika obulira ekigambo.
And they began to preach the word. Of salvation.
Do you
know why?
Hebrews
9, verse 23
to 25.
See that even copies in heaven need a sacrifice. That's why Christ never took the sacrifice on the holy place of earth, but he took it to heaven itself.
When
we study of the altar of God in heaven, we shall see of that issue. For we shall see where he took the sacrifice.
Yes, yes.
Praise Jesus.
Now
they waited until that offering had been brought to them. The Bible says,
they overcame
by the blood of the Lamb.
Christ had
to first reach heaven, and the angels will be regained and empowered, and they are on his blood, and they were able to overcome the devil, and his angels were cast out of there. That's how things happen.
May
God bless you.
What do I need to put on that? At war. At so called. Amen.
The way you capture on the breast, you remain feeding on the breast. But what they make you forget is first the 9 months
when
you spend in your mother's womb. For that they will explain where you came from. How you've been given a body to reach that level. That's once they grow up from you.
And
when they show this father,
they
never show you the father you as a spirit have come from. And they show the physical father alone. And they capture you right from them. You want to be explained of God, you never access
again.
But they show you other gods of yours right then.
And
you grow when you've been captured.
Concerning
these children,
if you've
not reached 7 years,
those
are the days of being circumcised. When after 7 days passed, on the 8th day they used to circumcise. But the sign of circumcision, Colossians 2 speaks of it. And it means unclothing the body of flesh to be given a body from heaven.
It's
the sign of baptism when you're getting born again. Praise us. Now
he's
7 years.
When
you reach 7 years, that's when you can accept and decide. And you believe with your heart. And you confess with your mouth. And you're told things of baptism. And we circumcise off that body from you. And we baptize, you get a body from heaven. Every child
who
is 7 years below, they are counted as, they are counted poor if they die from them, and they go in a place of rest. Ecclesiastes speaks of it like this. Ecclesiastes 6.
Ecclesiastes 6.
amuulize esula y'omukaaga n'olunyiriri olw'okutaano. Nate
katuve ku lusookera ddala.
Waliwo ekibi kye nalaba wansi w'enjuba era ekizitowerera abantu. Omuntu Katonda gwawa obugagga n'ebintu n'ekitiibwa n'okubulwa n'atabulwa kintu olw'emmeeme ye okuba n'ebyo byonna bye yeegomba, naye Katonda n'atamuwa buyinza okubiryako. Naye omugenyi ye abirya, ekyo butaliimu era ye ndwadde embi. Omuntu bw'azaala abaana kikumi n'awangaala emyaka mingi, ennaku z'emyaka gye ne ziba nnyingi, naye emmeeme ye n'etakuta birungi era nate n'ataba na kuziikibwa. Njogera ng'omwana omusowole amusinga oyo.
Akusinga nnyo ne bw'owangaala otya n'ozaala abaana bangi.
Better even if you live long and give birth to children.
Omwana oyo yaggibwamu ne basokoramu obwana.
That stillborn child who is grabbed from the womb.
Munnange ye agenda mu ggulu
gw'okumunaana
ogw'okumusokoolamu.
And they accuse you of abortion.
Era oyo agendera kwegya emyaka.
And the one who goes on those yards.
Byonna ku bibadde omuyigirizi oba bubbi oba kuwemula
bivunaanibwa
ku ggwe.
They accuse on you the parent.
Basabanga tanaweza myaka
musanvu. If they have not reached 7 years.
Wabimuyigiriza musango.
You teaches them it's your case to answer.
Lwaki emyaka musanvu?
Why 7 years?
Jemiyo musanvu ejja Katonda.
They are the 7 spirits of the Lord.
Imaso ga Katonda musanvu.
They are the 7 eyes of God.
Ubiro biri zabanga na ku musanvu.
In the past seasons it was 7 days.
Urumunana bakukomulanga.
And the 8th day they circumcised you.
Ne tetukyali mukabonera akokomola.
But not on the sign of circumcision anymore. We understand of baptism now.
Turi mu bulize sura y'omukaaga n'olunyiriri lwa kuna.
Ecclesiastes 6 verse 4.
Kubanga ajira mu butaliimu n'agendera mu kizikiza.
Genda taina ye kyamanyi.
That he goes knowing nothing.
Nebyomugamba tabitegeera.
Ngofu
wo munyonyola agantu gamwaga ebizimu.
If you explain them things of your demons.
You
explain them foolishness. They go not knowing things at all.
No,
when that child reaches 7 years,
and they
say this child is going to be deciding themselves. Everything they're going to be doing, they're going to be accountable for it.
Ecclesiastes 6:4.
N'erinnya
lye libikkibwako ekizikiza.
Ate erinnya lye wali amanya nti yakola kino.
Is there anyone knows that he did this?
Awo wagenderera ebyabaana tutera kunywa ku bijjuko.
Children will no more remember them even much.
Onajjukira nti yali mubbi.
Will you remember that the child was a thief?
Yali mwezi.
Was an adulteress?
Erinnya lye libikkibwako awo ne bikoma.
Name is covered and it ends there.
Naye kasita otandika okubaako by'okola erinnya lyo libeera open mu nsi.
Your name is open in the world.
Mubulizi 6:5.
Ecclesiastes 6:5.
Nate talabanga njuba so tagimanyanga. Ono ye aba n'okuwummula okusinga oyo.
Nti ono ye yeegendera ne yeewummulira
unbreasts.
Yesu yamufiirira.
Jesus died for them.
N'amuggyako ekibi kya Adamu.
And he took off the sin of Adam from them.
Era agamba nti mujje mwena abakwena
basowereddwa
munaalaba ekiwumulo
ky'emyoyo
munnange banawummuza bawummuze kubanga bayibuli egamba buli amukkiriza
tegumusinze
atamukkiriza
gumaze
okumusinga naye ono taba na kyakusala oba yaba amukkiriza kubanga omwana taba na
kyakugaana. When you tell them let's go for fellowship, when you say let's go in a shrine, they just
follow.
It's yours. That is your case which takes you there. They go and rest. Ecclesiastes 6:6.
Weewaawo newankubadde ng'awangaala emyaka lukumi emirundi ebiri.
How many years are they?
Myaka 12.
If they live 2,000 years, they have no importance when you
come to life.
Even a stillborn child is more meaningful than you.
Mubulizi mkaga mkaga. Na ye na hata sanyukira birunchi. Bonate badde mchifochimu. Okutegana kona okwo muntu kuba kwa kamu. Okutegana kona okwo muntu kuba kwa kamu wake. Era na ye okwe gomba tekukuta.
Whatever he speaks, what troubles you on his heart? What troubles a young child? It's you disturbing trouble
in
them. That you have to go know your plan and a lot of issues. But they don't know where they came from. They are like that on children. If they're still born, young, when the day they go back to rest in heaven. Sometimes they think, I would have rejoiced when they get back.
I
think perhaps they would have
prayed.
I will love them. But when the younger goes, you see as if God has struck you. You say, pray for yourself.
We
have gone home. You still have things to align. Now we pray God to make these young ones leave. That they may do some works for him. But if he sees they will get destroyed when they are in
earth,
I pray that he takes them back when it's early. Have I prayed wrongly? If you leave your child grow and leave, and if they grow up after the supper, they would have gone home. Is it not you get them out of the womb? When you get them out of the womb, it will be a case. If God takes them himself, glory back to him.
Amen.
Praise Jesus.
Amen.
For he knows he's taken him home. And I don't cry, God has struck me. I say, God, perhaps.
If I
left them on earth, they would have failed to get back home. I would have seen them in hell. But let me meet them home. Let me find myself rich home we meet.
Yes,
praise Jesus. I expect I'm not prayed wrongly. I pray they leave as God wishes. But if they will not get long, if they will live long, at least take them early. Perhaps the devil is one who is angered.
Yes.
God bless you. Thank you for coming. We always have asking questions. Perhaps God has given us this moment today. We thank you for it. Tomorrow we shall move on with the journey of heaven.